Sasa nompunga Bego sukulweso bo Amehla mnyame imphefumulweni wami Izithunze maqume Duwe bizihlahla nezimba Umoya namakhaza Nemibala emhlabeni onegqwa Manje sengiyaqonda Ubuzama ukuthini kimi Ngoba uhlupheka engqondweni Ngoba uzama ukubakhulula bangalaleli angazi kanjani Mhlambe bazolalela Inkanyezi yebusuku Bale sikhanya kushisa Mafuwa hamba ngenkungebo Bonisezweni wesibhakabhaka Imibala eshintsha umthunzi Inzimu ngokusandla Busoba vele izinhlungu Baduduzwa yisandla esinothando Manje sengiyaqonda Ubuzama ukuthini kimi Ngoba uhlupheka engqondweni Ngoba uzama ukubakhulula bangalaleli angazi kanjani Mhlambe bazolalela Ngoba bakuthanda
More music at gospeljingle.com.